Anazimwaga miuno ya kimakonde kisha asije kukanyaga kilewa huyo mtata huyo simpe tena bana anaweza kutoa tata ulo kesho iwe lawama machala lenje akisha zipata sima huyo sima treo kesho kwa vichaka zikisha panda mapepe mapepe pesa na mwanga kama kete Bani hari ni tete, ni tete. Nagongo ya ni viwete, viwete.
Anapenda nyam 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 nyam.
Anamadeni, alafu mtemi. Panga, nina kwa fule Ushinda kuonga onga, kugawa tubule Ataki sumua ndonga, alishindwa shule
Yupo tayari, astume dusko kwa mama Yani ajani, asija kapata lana
Zikisha panda mapepe,
mapepe
Pesa na mwaza kama kete Bani hari ni tete,
ni tete
Magongo ya ni viwete,
viwete
Anapenda nyam nyam, nyam 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 nyam, nyam 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 nyam, nyam 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 nyam, nyam nyam
Aye! Ola! Anateleza! Anateleza!
Ajiti, titi mulukula.